da tala markay deysan dabagala adib o fiirsan maaye darbiga waa iska jiraya ani dariiqan mar iraahdaba dudinno dafoodiyo dogob baa ku go'ano waa balayga daraya dakan dusheeda baldaya oo daqar jaceylka daya oo daawala andisdaya oo barday baldaya oo dakan dusheeda baldaya oo daqar jaceylka daya oo daawala andisdaya oo daawali iday daya oo aqal andanayn baan dugashada